See the boy himself.
Love is fantasy.
Oh, Adaila!
It's one and only. Define our way, way, way. Yeah. Penzi majinza sa hayaka uki kiangazi. Mapenzi karata mikuzi changa ni korazi. Au tulifanye sadaka kwa dini yangu farazi. Bebe ondoa shaka nipe mamlaka nitawale. Baby chupu chupu minife nikate shingo nizike na vya harali halalisha. Baby, 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 mimi na wewe mbali tufike. Nitakacho we unipe na siwezi upweke.
Ukiwa mbali we nipigie, baby nikwambie ni jinsi gani we uko moyoni. Nataka ni kuimbie mpenzi usikie ni namna gani we uko moyoni.
Baby,
baby, baby, baby. Lady, raha kwa na wewe. Baby kwa na wewe.
Flani simple, unanipara, unaninogesha. Mwenza kwa kili haisome, unaniendesha. Sione nipo, kwa komistoki na jisogeza. Penza lichoki ndo kwanzo nalikoleza. Minta fight for you girl. Oh my love, moyo ni mwangu menika. Yani oh my love. Funge kwa komisi toka tanipora love. Na wenye wivo kajinyonge misha fall in love.
Nikiwa na we, mina jisira. Kiyo away, mina kwa kicha. We nipende ni chafune mpagawe. Any day ni kifanzi kwe nawe. Oh baby, oh baby. Naona rakwa nawe, yani all daily. You're my independent miss, we ni boss lady. Fanya grabu ni gande, we fuck maybe.
Ukiwa mbali we nipigie, baby ni kwambie. Nijinzi gani we uko moyoni. Nataka ni kuimbie mpenzi usikie. Ninamna gani we uko moyoni.
Baby,
baby, baby, baby.
Lady, kwa na wewe. Baby kwa na wewe.
Sana, eh.